tuko na dili na sana ipe kwa mara ya pili dondo koko dondo koko dondo koko sija kukata zaka kula kwa macho ukitaka akilini mafikira jaza kiniwe usidanganye na wala simalia mtu chunga usije kafanya kutu muda mrefu kisu huwa kutu kiniwe wajuaje
ya domo mitarani eti wanijua tangu zamani mimi nawe wapi kwa wapi we sini sini jaji ye
sini jaji ho
sini jaji ye
sini jaji ho
unijui we
wanijua ho
waujua we
wangu msimamo hey
simama imara ujilige
simama imara
ujilige
simama imara watu wate hey wakuone
papapapapara
papapapapara
Kuna jambo, hey Hata mshini mwako hamna moshi wala moto Kuna papara katarumbeza Kisha kinaga bila kusita Sambaza bala kila kukisha Kuna haya wewe
Ya domo mitarani Eti wanijua tangu zamani Mimi nawe wapi kwa wapi we
Sini, sini jaji ye
Sini jaji ho
Sini jaji ye
Sini jaji ho
Unijui we
Wanijui wao
Waujua we
Wangu msimamo hey
mama imara
ujilinde
mama imara
ujilinde
mama imara
watu wote hey
wakuone
papapapara
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 una choko 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 za nazo longo 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 zako siho 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 hoja watakuja domtoa una choko 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 za nazo longo Longo, longo zako, siho, 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 hoja watakuja, don't do it
Ya domo mitarani,